boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga.
First time when I saw you, baby, I've been looking to your eyes. Your hips don't lie. Age in funny, me queen, I can't don't go like Susanna, only friend in Shangas. Hey, I just wanna tell you. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. See a person away way to choose. Ooh, ni kwambie na kupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Takupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu. Nosokani tena, oh. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la irizi. Oh my oh my oh my oh. Shikiri ya gego nyama ya ufizi. Mio ayo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane sikina yako mahaba.
Penzi wewe
peane,
penzi wewe,
hata kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, si a bad man boss so can confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose, choose. Ooh, ni kwambie nakupenda leo, nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
nakupenda
kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.